sisi ndo wale tulotengwa mpaka na familia, tukanyimwa haki ya kuongea vitu vya msingi. Sisi ndo wale walitonaga kwao wanini, wakatutengamana kwao hatukuwa na samani. Hatukuvunjika moyo, si tulipambana, tuliamini Mungu yuko tutasimama. Dua nyingi na maombi tulikazana, sagodi soa peke yao tumesimama. Ila kukicha vita kwetu tulipigana, bala mwezi nyota alfajiri tukaiona. Haya 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 he, hamjatupa nyinyi katupa Mungu Baba ye. Haya 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 he, hamjatupa nyinyi katupa Mungu Baba ye. Haya 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 haya, riziki mafungu kwetu sindola saba ye. Haya 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 ye, hamjatupa nyinyi katupa Mungu Baba ye. Zile baraka mlizosema punguziwe, tumezitishiwa kwenye mikono yetu. Michongo inanyoka, wesa godi usifiwe, unatupa kile ambacho ni haki yetu. Alafu tutamani cha mtu, chenu ni chenu na cheto ni chetu tu. Wala tunagashopo na vya watu, twarizika lichotupa Mungu tu. Hatukuvunjika moyo, si tulipambana, tuliamini Mungu yuko tutasimama. Dua nyingi na maombi tulikazana, sagodi soa peke yao tumesimama. Ila kukicha vita kwetu tulipigana, bala mwezi nyota alfajiri tukaiona. Haya 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 he, hamjatupa nyinyi katupa Mungu Baba ye. Haya 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 he, hamjatupa nyinyi katupa Mungu Baba ye. Haya 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 he, riziki mafungu kwetu sindola saba ye. Haya 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 he, hamjatupa nyinyi katupa Mungu Baba ye.